Ama kweli, majuto ni njuku Nilikudharau wewe na kuwafata wengine Ona sasa ile tamu imekuwa chungu Nilipo napata shida na kumisigitu wewe Do hivyo tena nishalibu Nitapata api mwengino kunitibu mimi Ulinipenda ukanifichia aibu Nilikudharau nikakona wanini leo najuta mie Minateseka mie Leo najuta mie Mwenzenu roho roho roho
Inani uma
Yamani roho roho roho
Inateseka
Mwenzenu roho roho roho
Inani uma
Mwenzenu roho
Inani uma
Mwenzenu tampata wapi mie
Kwenye upendo kami
Yamani tampata wapi mie
Kwenye upendo kami
Esema tampata wapi mie
Kwenye upendo kami
Mwenzenu tampata wapi mie
Kwenye upendo kama ye
Rikwa chake changu changu chake tunapeana Pemba na chake chake upepo mwanana Yani changu chake chake changu tunapeana Pemba na chake chake upepo mwanana Ghafla kabadilika hanitaki tena Nani alimdanganya mama Uo kiangazi masika Yote amechanganya Hanisikilizi tena Oh lakini sasa najuta Kila siku simu yake naita Anasema amejirekebisha Mwanaume kama mimi hajapata Naogopa kuanza upya Ikawa pakawa pauka Hey, alinidharau kaniona wanini Sasa leo tena nataka nini
Mwenzenu roho roho roho
Inaniuma
Jamani roho roho roho
Inateseka
Mwenzenu roho roho roho
Inaniuma
Mwenzenu roho
Inaniuma
Mwenzenu tampata wapi
Kwenye upendo kami
Jamani tampata wapi
Kwenye upendo kami
Nasema tampata wapi
Kwenye upendo kami
Mwenzenu tampata wapi
Kwenye upendo kama ye
Na Rosina voice Rosina Tena na wanangu Siamlewi na machizi boti Siamlewi na wanangu Siamlewi na machizi boti Siamlewi, hey
Basi kula nyama nyamaza Kula nyama nyamaza Basi kula nyama nyamaza